Abahanga mbi byamagara no byatero muranga abukoyonjera kwe myeto herukusiberamu indwara ya stroke kandi icyurwera rusoreza beto cyurukutambira Dr. Joel Tiryabuye urukora neurosurgical unit ahirwara rya murago nazira ngo abarwire abene stroke nibeyonjera stroke ni mahandwara izorukusura yo kwitabanya Uganda hebirebi kandi imyaka ihuire ikaba iryo mwanya gwa katano Dr. Tiryabuye nazira ngo hari murago honka nibatsura nibacira abarwire batano umwizo barumwe abarukuba batirwe stroke nubwo imyaka icyo nshonga nkuru iyo kureta ho indwara ya stroke bayitona nibatunga n'abarwire abarukuba barya hanze y'imyaka ashatu n'itanu abashaho nibazira ngo ebirukureta ho stroke tubikahindutsure bayitona icyo hindutsure nimture y'abantu